exclusive from MalawiChoose.com.
Ulalika uthenga wabwino sikuima pagome pokha zedi. Pa moyo wanga malalika uthenga wabwino anapi. Chikondi chano chopanda malire. Chitsanzo chenicheni cha kholo. Kuti sionse obereka ali kholo nanga. Adavutika nani anapi. Murawainga ndi chikwanje. Mawawa akumenya mwamphamvu. Ndi kupuma mobanika mpfumo zitasautsa. Amayi awa aonana nemavuto pa dziko pano. Akadzathamangira kunsewu. Ali mwina aoneko magali moro mwanayi nkurondhola mbali inayi muri kubandula tsiku ndi tsiku alajanji mwanayi nanga. Nkufika pokuthandizero anapi, udzapempha chithandizo. Alipoti mwanayi ngwatonse tithandizaneko, inu mmaso muli gwa kuyankha wati. Alikapitani, kuno msayandikira, akakhala mwanayi bola akudziwa kulemba. Waphunzira kokwanira ameneyo. Adavutikana ne anapi, msozi kuti phuli. Akadzati muofesi mwa hedi bwatalala, kurambalalaro, nkhani ikavuta anapi kupinda bondo. Ali nchitireni chifundo, wanga mwana msapirikitsa. La John kuza nkaphetsa kayisala wanu nkubweretserani. Koma wanga ayi mwana, mlole naphunzire. Chitsanzo chenicheni cha kholo. Ndeni mati ndithokoze. Lero ndikuwuluka ngati chiwombankhanga kamba ka inu anapi. Chaura yekha. Akudalitseni kamba ka chikondi chanu chopanda malire. Simfuna kukuonani mkudandaula. Moyo wanga umawira moto, kuti ndinu amene mudabweretsa kuwala pa ine. Tsono ni marindi yankhule ndi inu, azibambo sasamala, azibambo opanda chikumbu mtima. Gulani rusopo mwanayo achapire maguza ayi. Chayani kuni lamya mwanayo adziwa ali ndi watate wake ayi, koma kulengeza mwanayi ngwanga. Mukayimba telefoni ndiye kuti uthenga wazovuta kumudzi. Kutchedwa kholo ine, sikuvomera mwanayi ngwanga, koma kukuza chobadwacho.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.